yote baby girl, mina wewe. Tusuma plane usijari niko fresh baby, ushinda wewe. Tukacheze wote, watani cheka mi, nikiwa mpweke. Tuende muda bado, kusuma pena wosikonde, wosikonde chonde. Tuenda tukabambe, kusuma pena wosikonde, wosikonde chonde. Tuenda tukabambe, kwa jinsi nivyo bomba.
Wengine si waoni kuhusu gambe, nitaiteka counter. Usijali kwani